Yeah, yeah. Killing these beats is a tendency. We don't chase titles, we go for the legacy. Image legendary, Bob Marley. Any revelation, still rap, darling.
So cold, so cold.
Safari lipo anza, nilikaza mkanda. And I started very small, haba na haba. Kutoka kwenye kisu mpaka panga la shaba. Mawa mikononi ni napanga mashada. Na uwa MC na wakata na wakata. Ukuta sebuleni kwa unapaka machata. Maiti ya dharani sio chaka tuchaka. Na tunapangani haina bampa tu bampa. Prime Haule, Prime Farid. Pre-addict from Rashid. Prime ulama wa malanga kileo. Ugwadu kamfungo wa miaka alopata kimeo. I'm like Prime Rado, Prime KST. Nandomana niko gado kama Jay-Z. I mean Zay B. Rhymes kama upanga sija tokea East Coast still I swear I'm a crazy GK wewe. Kaza kicho hatu play wewe. Dini high school sio cheche wewe. Hizo lip shine vipuri kuongea kwa viburi. Unadhani tunakona GK wewe. Vunga usijivamia. Pungu na kukaba na ujikuta umekamia. Kabla dakika hazija katika unaficho kama katekista na vaficha umebandia. You're playing with now, human is far play. Face off out of the box, nigga I'm beyond cage. Choose one, so it's me or the mad me. I'm on my A game, so what's your plan B? Killing these beats is a tendency. We don't chase titles, we go for the legacy. Image legendary, Bob Marley. Hini revelation, still rap, darling.